Moni mwana mvela konse kumumuli. Ya kwa nantawe mtingo patali ya program ya Tisanthule Bible. Lelo tikalirwe ngana 1 Samuel chapter 11 ndipo mwina tipezanso ndithu mpata ulowa mu chapter 12. Samuel wayamba. Amene utsogolera kusanthula mwa Mulungu mprogramu iyi ndi mbale Osman Chilola Manda. Bwanji timpase mpata pano kuti atsogolere kugawo limeneli lero.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga apa ulendo. Tiyamika Yehova Mulungu wathu chifukwa cha tsiku la lero lomwe watipatsa kuti tiyende pamodzi mu ulendo uno. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu ulendo wathu timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 9 kuyambira verse 1 pana kulowa mu chapter 10 kulekeza verse 27. Pamene timaona zakuti Sauli asankhidwa ndi kudzozedwa mfumu ya Israeli. Ndipo lero pamene tisanthula 1 Samuel 11 verse 1 ndikulekeza chapter 12 verse 25 ndipamene tikambiraneza kuti Sauli agonjetsa Aamoni ndikuti udindo uchoka kwa Samuel kupita kwa Sauli. Tiyambe kuwerenga mmene Sauli anagonjetsa Aamoni. Tsono ngati mukumbukira bwino mu chapter chapitayi chitidani na mawu kuti Sauli sangakhale mfumu weniweni. Ngakhale kuti adayamba bwino. Tiye ntiwerenge ndi kutchera khutu kundima yotsatirayi. 1 Samuel 11 verse 1 pana 3. Pamenepo Nahasi Mwamoni anakwera na amanga Yabezi Gilead zitando ndipo anthu onse a Yabezi anati kwa Nahasi, mupangane chipangano ndife ndipo tidzakutumikirani inu. Ndipo Nahasi Mwamoni ananena nawo, ndidzapangana nanu ngati mulola kuti maso akudzanja la manja anu akololedwe, potero ndidzinyazitsa Aisraeli wonse. Ndipo akulu akuyabeza ananena naye, mutipatse masiku asanu ndi awiri kuti titumize mitenga mmalire onse a Aisraeli. Ndipo pakapanda kuoneka woti pulumutsa ife, tidzatulukira kwa inu. Tsono mundima ino tikuonamo mawu amphamvu, mau oipa ndiponso mau opyeza ndithu. Ndipo panali pofunika kuti Israeli apeze munthu wina amene angawathandize kuwatsogolera ku nkhondo imeneyi ndi Aamoni. Verse 4. Tsono mithenga inafika ku Gibeya kwa Sauli nalankhula mawu amenewa mmakutu a anthu, ndipo anthu onse anakweza mawu nalira misozi. Ndipo onani Sauli anachokera ku munda ali kutsata ng'ombe nati Sauli, cholilitsa anthu misozi njiani? Ndipo anamuza mawu anthu akuyabezi. Ndipo mzimu wa Mulungu unangwera Sauli mwamphamvu pamene anava mawu awa, ndi mkwiyo wake unayaka kwambiri. Natenga ng'ombe ziwiri nadula nthuli-nthuli nazitumiza mmalire monse mwa Israeli ndi dzanja la mithenga nati, amene sakudza pambuyo pa Sauli ndi pa Samuel adzatera nazo ng'ombe zake. Ndipo kuopsa kwa Yehova kunalagwera wanthu natuluka ngati munthu mmodzi. Pano tikuona Sauli akuchita mochenjera kwambiri. Taonani kuti akudziphatika kwa Samuel ndi cholinga chakuti anthu amukhulupirire. Tele zimene zinachitika ndi zakuti Sauli anali kuitana anthu kuti adze kwa iye pamene anadziphatika kwa Samueli. Ndipo anthu anamukhulupiriradi ndipo anabwera. Kachiwiri, tikuona kuti anthu anabwera kwa iye chifukwa anali ndi mantha ndi iye, komanso anali kuopa zimene Aamoni anaopseza kwa iwo. Tiyerengeni verse 11. Ndipo mmamu ake Sauli anagawa anthu magawo atatu. Ndipo iwowa anafika pakati pa zitando mulonda wa mmamawa na akantha Aamoni kufikira kutentha kwa dzuwa. Ndipo otsalawo anabalalika osatsala pamodzi ngakhale awiri. Tsopano Sauli wasonkhanitsa amuna magulu atatu, ndipo Israeli akupita ku nkhondo ndi Aamoni nawakantha. Ndipo anawathamangitsa wonse aliyense payekha payekha. Ndipo Aamoni amene analipa okha ndi amene anapulumuka. Verse 12. Ndipo anthu anati kwa Samueli, ndani iye amene anati, kodi Sauli adzatikweza ife? Tengana anthuwo kuti tiwapi. Pamene Sauli watsogolera Israeli kupambana nkhondo ndi Aamoni, tikupeza kuti anthu ena a Israeli sanakondwere kuti Sauli akhale mfumu yawo. Tsono anthu ambiri anachita izi kuchokera pa nsanje, popeza anali mwana komanso amaona kuti kumene akuchokera iwo sakumvetsa ya. Ndipo anthu awo amafuna kuti onse amene anasankha Sauli kuti awatsogolere ku nkhondo aphedwe. Tsono Samuel sanavele zimene anthuwa anali kunena, kotero kuti anachita chotheka kuti anthu onse a Israeli agwirizane pa ufumu wa Sauli. Ndiye tikunenetsa kuti utsogoleri wa Sauli pakugonjetsa Aamoni anthu ena sanawulandire. 13. Koma Sauli anati, sadzaphedwa lero munthu, pakuti lero Yehova anachita chipulumutso mu Israeli. Ndipo Samuel ananena kwa anthuwo, tiyeni tipite ku Giligal kukakonzanso ufumu kumeneko. Ndipo anthu onse anapita ku Giligal, ndi kumeneko analonga Sauli mfumu pamaso pa Yehova mGiligal. Ndi pamenepo anaphera nsembe zoyamika pamaso pa Yehova, ndipo mwepo Sauli ndi anthu onse a Israeli anakondwera kwakukulu. Samuel tsopano wayitanitsa msonkhano wa Israeli yense, kotera kuti akukumana ku Giligal, kumene Israeli wakagwirizana ndi kuvomelezana kuti Sauli akhale mfumu yawo. Tsono mwina mwayamba kale kufusa kuti koma mudanena kuti Sauli sanakhale mfumu. Ndi zoonadi anayamba kuchita bwino pa ufumu wake, koma tiye ntiendere limodzi kuti tive momwe zinathera. Tsopano tilowa mu 1 Samuel 12 verse 1-25 mmene tiona ulamuliro kuti ukuchoka kwa Samuel ndi kupita kwa Sauli. Verse 1. Ndipo Samuel anauza Aisraeli wonse kuti onani, ndinavela mawu anu mwa zonse munalankhula ndi ine, ndipo ndinakulongerani mfumu. Tsono pamene Samuel akutsazika akudzenenera kuti iye wakhala atachita bwino pa udindo wake, ndipo wachita monga momwe Israeli anafuna kuwapatsa mfumu amene iwo amafuna, ngakhale inali njira yokana Mulungu. Koma akuwawuza kuti Mulungu akhoza kuwadalitsa ndithu ngati ataonetsa kumvera ndi kukhulupirika. Kutanthauza kuti ngakhale pamene Sauli anali pa udindo wa ufumuwo, Mulungu akhoza kuwadalitsabe ngati angamuvere Mulungu. Verse 2. Ndipo tsopano siyi mfumu idzayendabe pamaso panu, ndipo ine ndine wokalamba wa imvi, ndipo onani ona wanga amuna ali nanu. Ndipo ine ndinayendabe pamaso panu kuyambira ubwana wanga kufikira lero. Tsopano Samuel akutsazika kwa mtundu wonse wa Israeli, taonani moyo wake wakhala komanso wakula akutumikira mkachisi nthawi yonse. Uwu ndiwo moyo umene anthu akhala akuyang'anira nthawi yonse. Tiyele tikhoza kunena monenetsa kuti tikayang'ana mbiri ya Israeli, tipeza kuti ndi Samueli yekha amene anakhala ndi moyo wotere nthawi yayitali. Ndiye ndifuna muone kuti nthawi yathu ino munthu amachita kukalowa usembe pamene wakulira nyumba ya makolo ake. Ndipo munthu uja sachidwa kuoneka mmakhalidwe ake woyipayi popeza wakulira moyo wina. Ndiye zikatere munthu uja samatumikira nthawi ya Italia. Moyo uwu ukusiyana ndi moyo wa Samuel, popeza iye anakulira mkachisi kufikira pano pamene wakalamba, pamene wamera imve. Koma pamene akutula pansi udindo wake akuonetsa chikondi kwa wana wake amene akuwaonetsa kuti ndi mtundu wa Israeli, ndipo uwalandire ndi kuwavomereza. Koma tiona patsogolopo kuti Mulungu sada wavomeleze popeza anali wosayenera pamaso pa Mulungu. Verse 3. Ndikalipo ine chitani umboni wonditsutsa pamaso pa Yehova ndi pamaso pa odzozedwa wake. Ndinalanda ng'ombe yani, kapena ndinalanda bulu wa yani? Ndinanyenga yani? Ndinasautsa yani? Ndinalandira mmanja mwa yani chokometsera mlandu kutseka nacho maso anga? Ngati ndinatero, ndidzachibwezera kwa inu. Tsono pamene moyo wa Samuel ukupita kumapeto, iye akufuna anthu aone mmene iye wakhalira pakati pawo. taonani Samueli afuna anthu asanthule ndipo achitire umboni wokha ngati anayendapo mmoyo wachinyengo. Ndipo akufunsa anthu kuti afufuze wokha ngati iye analande chinthu cha munthu wina momunyengerera kapena kuti momulanda ndi kuchita chinyengo pakuweruza mulandu wake. Uwu ndiwo moyo wa utsogoleri, moyo wopanda banga, wokondedwa anzanga pa ulendo. Kodi ino ngati mtsogoleri mudayamba mwayendapo moyo ngati uwu? Kapena tifunse kuti kodi atsogoleri wathu masiku ano ndi angati amene adayendapo mmoyo woterewo? Tsono moyo uwu ndi wosiririka kwambiri. Taonani akuchita kufunsa wanthu kuti ngati munthu angamupeze ndi cholakwa ayimirire ndithu ndi kunena poyera, komabe angakhale zili chomwechi. Tikuona kuti Samueli sanachite bwino ngati kholo, popeza akufuna wana wake kuti ndi amene akhale woweruza. Tsono chimakhala chinthu chosamvetsetseka bwino kuona kuti ana atsogoleri kapena kuti ana ankhristu amakhala ndi makhalidwe ochititsa manyazi mwina chifukwa cha makhalidwe awo oyipa. Anzanga, sindidziwa wana wanu lero ali bwanji. Verse 5, ndipo iye ananena nawo, Yehova ali mboni yanu ndi wodzozedwa wake ali mboni lero kuti simunapeze kanthu mdzanja langa. Pano tikuona moyo wa Samueli kuti ndi wochititsa chidwi kwambiri. Taonani iye akhoza kunena molimba mtima kuti munthu wina aliyense ayimirire ndithu ndi kunena choyipa chomwe adachipeza pa iye. Ndiye mwa chinthu chimenechi tikupeza kuti Samueli anali ndi mtumiki wa Mulungu. Taonani iye akupitiriza kubwereza kuwawuza anthu awa mbiri ya mtundu wa Israeli. Tsono tikaonetsetsa anthu ambiri amene anatumikira Mulungu bwino ndi amene amagwiritsa ntchito njira iyi yofotokoza mbiri ya Israeli ndi cholinga chofuna kuonetsa kapena kukumbutsa kukhulupirika ndi chifundo cha Mulungu. Popeza Israeli amataka chimwa amalandira chilango, koma Mulungu amava kulira kwawo kenaka amawatumizira munthu amene anali kuwawombola. Telepano akupereka chitsanzo mene Mulungu anawapulumutsira ku Mizipa. Tsono pano Samueli akufotokoza za mmene zinthu zili pakali pano. Verse 13, chifukwa chake si mfumu imene munayisankha imene munandipempha, ndipo taonani Yehova anakuyikirani mfumu. Tsopano ndifuna muone kuti Samueli mundime ino akuululiratu kuti Sauli ndiye munthu amene anthu anasankha wokha, ndipo Mulungu anali kukwaniritsa zomwe anthuwo anasankha. Koma pamene anali kukwaniritsa chinthu chimenechi, zimatanthauza kuti Mulungu anali kuwapatsa mfumu amene angakhale inali njira imodzi yowukira Mulunguyo. Chinthu chimene ndi chofunika makamaka kuchitchula ndi chakuti anthu ambiri amaganiza ndi kukhulupirira kuti chimene anthu ambiriwo asankha kuchita chimakhalanso chisankho cha Mulungu. Okondedwa, zinthu si chinthu choncho ayi. Baibulo limatsutsa chinthu chimenechi poyera. Tere chimene chimachitika ndi chakuti anthu ochepa ndiwo amene amakhala kufupi ndi chifuniro cha Mulungu. Takumbukirani nthawi ya chigumula cha Noa, ndi anthu ochepa chabe amene anapulumuka. Taonani mnthawi ya Sodomu ndi Gomora, tipezaso kuti ndi anthu owerengeka amene anachita chifuniro cha Mulungu ndipo ndi amene anapulumuka. Ndiye tikutsindika kunena kuti anthu ndiwo amene anasankha Sauli pamene Davide anasankhidwa ndi Mulungu. Tsono kudzera mwa anthu awiriwa tipeza kuti chisankho cha Mulungu ndi chosiyana kutali ndi chisankho cha munthu. Tiwerengeni verse 14, mukaopa Yehova ndi kumtumikira ndi kumvera mawu ake ndi kusakana lamulo lake la Yehova, ndipo inu ndi mfumu imene iweruza inu mukadzatsata Yehova Mulungu wanu chabwino. Mundime ino tikuona nkhani yakuti Mulungu sadzakana Sauli, ngakhale kuti anasankhidwa ndi anthu, kutanthauza kuti Mulungu adzamupatsabe mwayi wolamulira ndi kutsogolera mtundu wa Israeli. Ndiye Mulungu akutsindika kuti ngati Israeli sadzatembenukira ku mafano nadzakhulupirira kumvera Iyeyo osaphwanya lamulo linali lilonse ayi, ndiye kuti Yehova adzakhala nawo. Wokondedwa anzanga paulendo, pano tikuphunzira kuti anthu amene akhulupirika mchipembedzo chawo, Mulungu adzawapatsa chisomo chakupirira ndi kulumbika. Haleluya. Mwanjira ina tikunena kuti kutsatira Mulungu mokhulupirika kuli ndi mphotho yake, popeza Mulunguyo amateteza ndi kukutsogolerani. 15. Koma mukapanda kumvera mawu a Yehova ndi kupikisana ndi lamulo la Yehova, dzanja la Yehova lidzatsutsana nanu monga linatsutsana ndi makolo anu. Tsono mundime ino ndi imene tikuona Samueli akutsindika kunena kuti ngati Israeli adzatumikira Yehova, ndiye kuti adzadzalitsidwa, ndiye kuti adzadalitsidwa ndithu, koma adzalandira chilango ngati sadzamvera Yehovayo. 16. Chifukwa chake tsopano, imani pano, muone chinthu ichi chachikulu Yehova adzachichita pamaso pano. Si nyengo yakumweta tirigu lero kodi? Ndidzayitana kwa Yehova kuti atumize bingu ndi mvula, ndipo mudzazindikira ndi kuona kuti choyipa chanu munachichita pamaso pa Yehova ndi kudzipemphera mfumu nchachikulu. Verse 18. Momwemo Samueli anayitana kwa Yehova, ndipo Yehova anatumiza bingu ndi mvula tsiku lomwelo, ndipo anthu onse anaopa kwambiri Yehova ndi Samueli. Ndiye pano tikuona mbiri ya atumika a Mulungu monga Eliya, kuti si munthu woyamba kuti ayitane bingu ndi mvula ayi, koma Samueli ndiye anachita poyamba. Zinthu izi ndi zimene zinawopsa ndi kupereka ulemu ku dzina la Yehova, komanso ngakhale ku dzina la Samueli. Wokondedwa, kodi zinthu zimene amachita Yehova inu zimakupatsani chithunzi chanji? 19. Ndipo anthu onse ananena ndi Samueli, mupempherere akapolo anu kwa Yehova Mulungu wanu kuti tingafe, popeza pamwamba pa zoyipa zathu zonse tinawonjeza choyipa ichi chakuti tinadzipemphera mfumu. Ndipo Samueli ananena kwa anthu, musaope, munachitadi choyipa ichi chonse, koma musaleka kutsata Yehova, koma mutumikire Yehova ndi mtima wanu wonse. Tsono nkhani ili mundima ino ikuti ndi chinthu cholakwa chimene anachita anthuwa kupempha mfumu, popeza izi zimatanthauza kuti anali kukana Mulungu pamene amasankha mfumu ina. Tsono pano pali uthenga wakuti ife sitiyenera kulola uchimo wakale kuti unonge moyo wathu. Ine ndikutsindika izi sizitengera kukhala ndani, kaya umachokera kuti kapena kuchita zoyipa za mtundu wanji, koma ngati munthu atembenukira kwa Yehova ndi chikhululukiro cha machimo ake, Mulungu adzatilandira ndithu ndi kutikhululukira, komanso kutidalitsa ndithu. 21. Musapambukire inu kutsata zinthu zachabe zosapindulitsa, zosapulumutsa, popeza zili zopanda pake. Pano pali uthenga wamphamvu umene ukulimbikitsa kugwiritsitsa Yehova osati zinthu zina zonse ayi. Tonani masiku ano, anthu ambiri agwira njira zopembedzera, monga kugwada pansi popemphera, kukweza manja wawo mmwamba, kupemphera mofuula, ndi zinthu zina zambiri zimene zimachitika pa chipembedzo. Tere apa ndi pamene tikuona kuti mpingo kapena kuti Akhristu sakuona kuti ndi Mulungu yekha kuti ndiye amene angawadalitse ayi. Anzanga, tikunenetsa kuti inu ndi ine tiyenera kugwiritsitsa Yehova, popeza ndi chimene mawu ake akunena, osati kugwira zinthu zina. Okondedwa, pamene mukhala pa chipembedzo kodi mtima wanu mumawika pachiyani, pa njira zopembedzera kapena pa Yehova mwini? 22. Pakuti Yehova sadzasiya wanthu wake chifukwa cha dzina lake lalikulu. Pakuti kudankomera Yehova kukuyesania inu anthu ayeyeka. Tsono ndime ino ndiyokondweretsa kwambiri, popeza ndiye imene ikutsimikiza kuti Mulungu sadzataya wana wake. Haleluya. Kodi inu muda mukhulupirira Mulungu ameneyu? Kodi ndinu wotsimikiza kuti Mulungu ameneyu ndi Mbuye ndi mpulumutso wa moyo wanu? Pano pali chitsimikizo chonse kuti Mulungu wanu sadzakutayani ayi. Tamvani mawu a pa Hebrews 13 verse 5 amene akunena kuti mtima wanu ukhale wosakonda chuma, zimene muli nazo zikukwanileni, pakuti Iye anati sindidzakusiya konse, kungakhale kukutaya sindidzakutaya ndithu. Mawu awa ndiwo wopatsa chilimbikitso, komanso ndi mawu amene akuonetsa chidwi, chikondi ndi kudzipereka kwa Mulungu. Haleluya. Wokondedwa anzanga apaulendo, tiyene pano tiyese kuyankha funso lakuti chifukwa chani Mulungu anasankha Israeli? Ndiye pamene muli kuganiza za yango, ndifuna muyang'anire kwa Mulungu osati kwa munthu ayi. Tele yankho lanu likhale lakuti Mulungu ndiye amene anasankha Israeli basi, posayikapo zifukwa zina. Momwemonso Mulungu anasankha inu ndi ine, posaganiza zifukwa zina. Ndiye chimene tingachite ndi kuyamika Mulungu basi, popeza anali ndi ufulu wakuti asakusankhani kapena asankhe. Tena ichi ndi chifukwa chokwanira chakuti inu ndi ine tiyenera kukondwera kuti anatisankha ife. Tsono uwu ndi uthenga umene Samueli akupereka kwa Israeli, kuti Mulungu anawachitira chinthu chodabwitsa. Ndipo ndi chifukwa chake akuwafunsa kuti kodi sichingakhale chinthu chodabwitsa kuona zomwe Mulungu akuwachitira? Kodi si zinthu zokondweretsa kuti Mulungu ali kumbali ya Israeli? Tiyele ndi chifukwa chake akutsindika kuti Yehova ndiye Yehova ndiye mpulumutsi wawo, kotera kuti ndiye bwezi lawo, komanso ndiye mthandizi wawo amene ali wamkulu. Anzanga, kodi inu mumadalira ndani pa moyo wanu? Verse 23. Ndipo inenso kukhale kutali ndi ine kuchimwira Yehova ndi kuleka kukupemphererani, koma ndidzakulangizani njira yabwino ndi yolungama. Okondedwa, udindo wopemphererana wina ndi nzake ndi utumiki wofunika komanso wodabwitsa kwambiri. Chimakhala chinthu chokondweretsa kwambiri komanso chinthu chodabwitsa kuva munthu wina akunena kuti ndimakupempherera. Tamvani Samueli mundime ino akunena kuti iye safuna kuchimwira Yehova chifukwa chakuti waleka kuwapempherera anthu a Israeli. Kutanthauza kuti iye anatenga kupemphererana wina ndi nzake ngati udindo wake. Tele tikunenetsa kuti aliyense ali ndi udindo umenewu wopemphererana wina ndi nzake. Inu ndine tiyenera kudziwa kuti kuli anthu ambiri amene afunika mapemphero anu. Taonani kuti pali banja lanu, pali mpingo wanu, komanso ngakhale dziko lanu lomwe. Ndipo inu ndine tiyenera kugwirizana naye Samueli pamene akunena kuti kukhale kutali ndi ife kuchimwira Yehova posiya kupempherera wena. Verse 24. Koma mumuope Yehova ndi kumtumikira koona ndi mtima wanu wonse, lingalirani zinthu zazikuluzo iye anakuchitirani. Koma mukawumirirabe kuchita choyipa, mudzawonongeka inu ndi mfumu yanu yomwe. Pa dziko lino anthu amayika moyo wawo kwambiri pa zinthu zina, monga kuonelera masewera osiyanasiyana, monga tikhoza kuona kanema kaya kumasewera bawo ndi zoyimba kapena ngakhale kumavina komwe. Tono ukamaona momwe anthu amayikira mtima wawo pa zinthu zimenezi. Zimachitira kubwetekitsa moyo. Kuti zikanakhala kuti akuchita zimenezi pa ntchito ya Mulungu. Zikanakhala zokondweretsa kwambiri, komanso zikanakhala zinthu zolimbikitsa ndithu. Okwanetwa. Pamene tikumaliza, ndifuna tione Samueli kuti akulimbikitsa Israeli yense kuti ayenera kumopa Mulungu mwanjira yowonetsa chikondi ndi ulemu, osati kuopa chifukwa cha mantha ayi. Nkhani iyi ndi imene Yoswa pa chapter 24 verse 14 akunena kuti, ndipo tsopano opani Yehova, ndikumtumikira ndi mtima wangwiro ndi woona. Okwanetwa. Tiyeni lero tilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 11 verse 1 kulekeza verse 25 ya chapter 12. Pamene timakambirana zakuti Sauli agonjetsa Amoni ndi kuti udindo uchoka kwa Samuel kupita kwa Sauli. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimo kwambiri Mbale Osman chilo la manda potsogolera kusanthula kwa Mulungu kuchokera ku 1 Samuel chapter 11 ndipo nalo wansi ndithu mu chapter 12 ndawona ndithu tamatalekezera verse 25 kotero kuti tikhale mu program yotsatira kulowa mu chapter 13 cha 1 Samuel. Nditokoze mbaleyu potsogolera kusanthula kwa Mulungu ndipo omvera ndikupatseni mpata wa makera wathu mukafuna kutilembera kutidziwitsa. My email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. My SMS 0833500222. Namba la usavuta ndi itumene 0833500223. Ikakhala yapa positi kalata ndiye box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Ini ndadala zedi kuti nali modzi mprogramu iyi ndipo ambuye akudalitseni inunso makamaka pamuchitapo kanthu pazomwe mapunzira.